Yego B.
He's the last on the track.
Nubu nabu munu harira irye ibintu menya ko nabyo ubuna ruguharanira gushaka kano nuzaje bijya ku bantu dore kwa ari byo byabuvu urabe wumvijya mukuru agira ati kugira ibintu nabantu ngishambo cya mukuru ngishambo cya mukuru ngishambo cya mukuru hora nyibutsa tuzabo mukabo ngishambo cya mukuru ngishambo cya mukuru ngishambo cya mukuru hora nyibutsa tuzabo mukabo ntege ya matwi rya mukuru ntaramanye na sogokuru tuyu munsi ni sabukuru yawe ivuga kubaye mukuru bitari igihagararo no mu mutwe uzaba umugabo uzahora uri inyangamugayo uharanira gusohoza inshingano tira ijambo nkubwiye ni nk'impamba nguhaye cyo nkundira nguhanure igisisi neza ndabikurahiye uzabona bikubiye utwabo dushize bagatiye uzabona bisariye street nukira uzabibuke uzagira neza uzakirirwa ugukomotse wazabihemberwa nukiranuka uzatunganirwa ugashishoza izo nzira unyura none ubu naba umuntu harira irye ibintu menya ko nabyo ubuntu ari uguharanira gushaka kano nuzajye wijya ku bantu dore ko ari byo byabuvu urabe wumva ibya mukuru agira ati kugira ibintu n'abantu nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo kenshi babitubwiye ni nako twabikatiye inama nyinshi baduhaye urebye ntacyo zatumariye twabikoreye icyo babiziririje duteraniyo impanuro z'abakuru ngo ni za kera kandi ibyo nabyo si byo ni ukumenya inzira unyura ugashishoza ibyo ukora slang sanze zibacanga fata umwanzuro ndaberurira ni wenda nahindura imbaga nyamwinshi mbacurangira basangiza ku byo sogokuru yambwiraga 12 nyigira none ubu naba umuntu harira irye ibintu menya ko nabyo ubuntu ari uguharanira gushaka kano nuzajye wijya ku bantu dore ko ari byo byabuvu urabe wumva ibya mukuru agira ati kugira ibintu n'abantu nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru nk'ijambo rya mukuru hora nyibutsa tuzaba umugabo
ingoro yo kugenda ingera kuko bareba n'abashoferi birenze guhaguruka.